sweet music, yeah. Again and again, and again, and again. Siku moya wenda unasa siku lina izi singwa fuzanga tikuzi wampa fuzanu ndari singwa zayamba mwende pesa pa mwamwa kaswa emu manis kuti mkali pa mwamba. We give thanks to the most high Jaja, yeah.
We give thanks, we give thanks.
We give thanks to the most high Jaja, yeah.
We give thanks, we give thanks.
Da unasa siku lina ine
we give thanks.
Wando jola kumisa mpa ine
we give thanks.
Waza sisa chiko changa ye
we give thanks.
Wani pasa nikasoa ine
we give thanks.
Make it dance to the Jack creator. Wapangisa life yanga kundi kalive time. Genali wa umpa uko maie wa ndifika. Tako jaba table, life is stable. My God is able. Waza sisa chiko changa kona maadan. Mbuye alindine jenga ndifu tendi chan. Yesu sande taya no matter what I want. Kundi ndifike lelo. Make it dance to the most high Jaja, yeah.
Make it dance,
make it dance. Make it dance to the most high Jaja, yeah.
Kule wana tsuwa kutuluka. Sisi kutengela udindo kuchuka. Jiku yenela kumtamanda mojuluka.
We give thanks to the most high Jaja, yeah.
We give thanks, we give thanks.
We give thanks to the most high Jaja, yeah.
We give thanks, we give thanks.
Na unaso sikulina ine.